Eh mfana mfana mkuku mfana. Sabathenga sama mfana abantu babhizi bayapeyita mfana bayapeyita
mfana.music@hamiplayer360.com.
Bathing you one need boy. But otherwise, we are the boy. Lo engibabhekile mfana mfuna ukwatshela ngisekhoneni ngiyindoda
ngiyazi.
Yazi kanjani? Mfuna kubo ukuthi kubo ngithi kuwe. Ayo, pumbaga je. One.